noma wami usancane ngiyangintuthu ngibheke emphakathini noma wami usancane ngiyangintuthu ngibheke emphakathini noma wami usancane ngiyangintuthu ngibheke emphakathini ngiyangikhathazela ngamehlo ewashi
Oh, let me say this.